Yeah. My handy bunny by way. Toto rakis and dawe, Dudu kemawe, Mimi nawe once again. Cold when you party, picking up a carry. Kubu kambarari, barambaram, barambaram, barambaram. My way. My handy bunny by way. Toto rakis and dawe, Dudu kemawe, Mimi nawe once again. Cold when you party, picking up a carry.
Yeah. Check it out. My sexy girl, Mabu. Damn, unanipa tabu. Cheki vile unavyonga, dhahabu. Kutokuwa na we ni kama tabu. I love you, make it times two. I'm for real, sito test one two. Achana na watu, soga za kibantu. Nitakuganda yani kama tatu. Moja mbili tatu, manyatu nyatu. Manyaku nyaku, panya, chatu, fiatu. I'm crazy for you, usumaku. I'm attracted to you, umedamshi, kwa marashi. Karafu, haukauki, hini fakti. Kung fu, mapige unayonipa, bada bing, bada boom. This your song, I sing it for you.
My way, my honey bunny, my way. Totora kisendawe, duruke mawe. Mimi nawe, once again, call when you party. Kicking up Bacari. Kubu kambarari, baram, 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 baram. My way, my honey bunny, my way. Totora kisendawe, duruke mawe. Mimi nawe, once again, call when you party. Kicking up Bacari.
Yeah. They say the black of the berry, baby, the sweeter the juice. Mtoto huna chunusi, ni ruhusu nkubusu, ni chusu. Unipa japo kiduchu, mabusu, wa moyo pendo lako ruhusu. Nipe zawadi, black beauties, I'm a radi. Hiya hadi, pendo lako mlipuko, kama radi, mwaga maji. Something like Link Magadi, grown and sexy, baby, make me a daddy. Kwako ni misanda, we, mtoto kisanda, we. Pamoja hadi siku ni navishwa sanda, we. Mina we, ni kufa na kuzikana, even chidi knows. Kwako ni mezama.
Sina mwengine tena, awema, wema. Tena bari mapema, awema, wema. Sijari wanachosema, awema, wema. Mapenzi ziyo sinema, awema. Yeah. Nilikupa ni bara, I say. Unawaka, unafanya mabisho, wanadata. Matata, haraka, swadata. Rusha kakarata, ukianguka, ntakudata. Fast, blah, blah, blah. Blah, 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 blah.